Planet Bongo.
Bombaria,
take my bombania. Romantic, semi-fantastic. Nibbly papa, nibbly papa, Mr. Ro, ro. Romantic, semi-fantastic. Nibbly papa, nibbly papa, Mr. Ro, ro.
Marejesho kausha damu unazidi takata unazidisha mpaka napata au nikali mbata kana kwamba umenikamata Yesu nitembele na huyu wasi mpigendele ukichuma tembele mina chuma pesa ni kujengele
si chenki na wawote na ulinda wangu moro ni wengine viloboti awawezi kunifollow misi luki na wawote na uchunga wangu moro
Dance, I'm from a bitch classic.
Do my bitch job.
Ana kubali sana Mr. Genius. We like that chop in town.
Na kubali sana isa dancer.
Ana kubali sana wana kwamba mbadu we wakumanda.
Me mongo na kanko yako emieti manjere na bado sio mare wana utajiri wa ngombe kondoo na mbuzi me mimongo na ruka kimo cha mnazi na domisha mila wala sogopa mishazi ega bila buktanda wea aina dazi upepo kipita Zakaria zote wazi nasi wazi madu ans arusha makazi bomani malazi mbege ndo mavazi mungu anakula nyama mungu alagi mandazi chini ya mtu mkutano mtu shazi unapigwa sabini kama umeleta udu ans kilele nisi tunapanda viazi hata kama nipo mjini rungu yangu spotezi rungu yangu spotezi
Mabuja kiss, Mario wana kupima kama ni mwepe Meni mgonjwa wendo doctor na wendo nurse Sawa, siku pete pete kwa kibese Marangapi unatoka na dada Yua marafiki mjini asada Ujari family, bata juma tatu baka juma pili Ujua zbili kuku chunga chunga Una mapenza kwa dia una bunga bunga
Wivu ni sina, ila sina imani Na mina kupena sana, tilete ukimu umani Wivu ni sina
Sheria binadamu ni kani mwema mpaka wema mema, weseme mema. Kutulipa yako mema, uliofanya kwetu si mema. Uishi nawe miaka yote tulichovuna na we ulivuna. Hii dunia si mbaya, binadamu wabaya. Hii dunia si mbaya, walimwengu wabaya.
Today Wacha tu ni waweke wazi, mubaki na mishangao kuswa ya mapenzi. Nataka kuyaeleza
Planet Bongo.
Na leo tena waite ni paparazi, warushe kwa mitandao, siataki mapenzi, nataka jipongeza. Nemwita yo baby, kumenaya na baby. Oh, nemona kipenzi, nimshenza kupendi. Ama kweli mtihani, mambo mingi dunia na mistresi siwezi.
Kama kupendwa mimi, nitajipenda peke yangu.
Kilichompoza fala, kujiona simba kumbe swala. Kazama kwenye penzi uchwara, badala kusaka miambala. Ayo,
toka niti pesa, sana fengeza.
Nipo kwenye ukame, niko hapo kwa lilio wa mamoja. Na watoto ya timo wamejaa Dar es Salaam, wananifanya nilie machozi ya damu. So nenda nyumbani kumwambia mami, nasema niwe strong kama Tizi Army. Hana nipa mkate lemek na boots, nasimama mbele yake na salute. Yes, mini soja wakilisha kama president. Niko hapa kwa tetea wa resident ambao wana struggle kila siku mjini, wanabeba cargo. Hii niko masoja kila pahala, wanaamka mapema kama kondo dala daladala, kazi yao kutoa huduma kwa abiria, kuwazuia watoto wasipatwe na malaria. We ni soja hata kama ni HIV carrier, mbele hakuna baria. Mimi ni mzazi ambaye sikai bure, asubuhi naimiza watoto waende shule. So we ni soja, city soldier, I'm a soldier baby.
Anajuta mwenzenu yamemkuta, alizani taratibu mjuba napeleka puta.
Anajuta mwenzenu yamemkuta, alizani taratibu mjuba napeleka puta.
Baby kula mazaga, kunywa na laga, tunapenda baga mama kula mabaga.
Ila we leo umeakanyaga.
To enjoy dunia pana
maisha matamu,
oya mahomboi tule ujana
maisha matamu.
Leo
taka pia enzi za chuo ndo kawa unajisikia muziki kipa. kipaji. Show ya kwanza uliniona mzugaji, wa kwanza mtaji. Sidi yangu kaimwagi ya maji. Ina upendo ndiyo pila, haya mapenzi na ya ona siyo peti. Hali ni hiti ndiyo ili kesho tambe kwa wezi.
Favorite boy, Starboy Whiskey, and I'm hanging out with my favorite DJ, DJ Summer. Y'all keep it locked on the ones and two. Make it wild.
Minato Platinum Diamond, kutoka usafi usafini, chibu di chibu day, all the way from WCB, WC back. But I'm gonna DJ Summer, Anna Dondosha. Dondosha!
Baraka za Mungu wangu, dear Lord.